God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars,
I see the stars,
I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed.
Abagbafo ohuru ndị mmegharị anya gakwa na-aba ụba. Akwa ị nụrụ na Matthew 24, Jizọs si, ọnwa ga-abịarị nne, ihe ga-eme ka obi mmadụ juo ya ebe Chukwu nọ ga-aba ụba. Ọ wụghị ihe o kwuru. So many things gakwa eme this year. Onye na-asị gị na ihe ga-adị izi, bed of roses, ọkwa ha eji okwu. Ihe dị mma bụ ma e nwee good government. E nwere ndị nwere conscience. Oye dị mma. And they bịakwa na the world, on the left-wing government na-achịzi. And ndị ahụ believe, ndị ahụ na-adịkarị against God. And ọ ihe eji vote ruo. So we have no alternative except ijideshi Chukwu aka gịnị aka ike. Now, the last passage m ga-agụ ebe a before m ga mechie ebe unu gụrụ in the morning bụ John chapter 10. One with the John chapter 10. And all we are in him confidence. Onye nke Igbo, go on John 10, go verse 4.
Yes, Daddy. John 10, verse 4.
Verses 3 and 4. Ka ha nwike ịghọta.
Yes, Daddy. Verse 3. Unye ahụ ka unye ọnụ ụzọ na-emeghere ụzọ. Atụrụ na-anụkwa olu ya. Ọ na-akpọkwa atụrụ nke aka ya n'aha. Na-edupụkwa ha. Mgbe ọbụla ọ chụpụrụ atụrụ nke aka ya niile, ọ na-aga n'iru ha. Atụrụ ahụ na-esokwa ya, n'ihi na ha matara olu ya.
Ụmụ m nọ na Nia, ma ị nọ Sokoto, ma ị nọ Nigeria, ma ị nọ anywhere in the world, ị ga-anụrịrị olu Daddy. Ị ga-ama voice of voice Daddy, makwa voice nke ewu online. Ị ga-amarịrị. Nwa m, continue, 5.
Yes, Daddy, 5. Ma ha agaghị eso ọbịa ma ọlị, kama ha ga-agbanarị ya, n'ihi na ha amataghị olu ndị ọbịa. Ilu a ka Jizọs tụrụ ha, ma ha amaghị ihe ha bụ okwu ọ na-agwa ha.
Onye nke bekee, go only 4 and 5.
Yes, Daddy. Verse 4. When he has brought out all his own, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice.
They know gini? Most of you, you are now prophets. You are now one prophetess. You won't go nowhere. But the Holy Spirit is not even. And that Holy Spirit gave me, man, I'm going to go to the world and I'm going to go to the world. You know what? You know what? You know what? One continue. You know what? 17. Go on 17 and 18.
Yes, Daddy. Verse 17. For this reason the Father loves me, because I lay down my life that I may take it again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This charge I have received from my Father.
Gwana Guzera 19, 20, 21.
Yes, Daddy, verse 19. Verse 19. There was again a division among the Jews because of these words. Many of them said, he has a demon and he is mad.
Gentil, onye ka asị nwere demon? Onye ka asị dị mad?
Jesus.
One, continue, 33. Ugo andị anaha 33, one. 19.
Yes, Daddy, verse 19. There was again a division among the Jews because of these words. Many of them said, he has a demon and he is mad. Why listen to him? Others said, these are not the words of one who has a demon. Can a demon open the eyes of the blind?
These people, when he had the shiraka, ike. You know, be a living tradition when he had the shiraka, ike, or ibia, abasaiga canteen, and now you are wasting your time. Move on, and I pop take a testimony, I won't kakwaka, akwaramaka, no. So that one guy better know when he jaka, even one onion keyboard, Google Drew 19, 20, 21.
Yes, that John 10, verse 19. In Kewaptaros on 80 in the Jew, Ni Okundia. O to name a Wesi, oh, where I'm more jaw, and ya de Quayama. Give me Runa, no Oluya.
Oh, no, when they come, my dee or Nadizi. Oh, you no one on no jaw. Bring your cooler hat, Bola. And then another care. I have one.
21, does on assay. Ndị abụ ya okwu onye mmụọ ọjọọ ji. Mmụọ ọjọọ pụrụ ime ya anya ndị kpuru isi.
Mere onye isi e meghere anya Chukwu Ejigo save many souls. The resurrection of Lazarus o ji save many souls. Nwanyị Samaria o ji save many souls. Ụmụ m, how many souls ka Chukwu ji ndụ save? How many souls? Kama ịkwara bido living Christ vision, mmadụ ole ekwo n'ihi nchegharịa. Omu ụfọdụ n'ime anyị adịghị mma ebe anyị bi. And he na-represent Chukwu very well. Onwe ndị sị na ihe akwa n'ihe daddy Hezekiah na-akụjiri unu. Then were abụ kashi onwe obi. Ihe ọsọ ọrụ ụwa ha kwuo Jesus. Ma ọ ga chọrọ. Were abụ ka were mkpalata mmụọ. Ofu obi gakwa na-agwa m ihe ọsọ ụwa kwa ihe akwụkwọ eziokwu. Ụnụ mana ọwụ eziokwu. Anyị bụ mmadụ ihe ahụ na-ekwu ka ịgbọ ịpụkwa na geeti ugbo bido kwuwe. Ọhịa mere ụmụ m nwee na ihe iji aka ma ọ na iche ikpe dis church. Ọbịa bụ ụmụ m ka anyị dị na careful. Defend your faith. Anywhere you are, do not abandon God. Anywhere you are, defend yourself. Always remember one or two things Chineke mere. Okay, nyere nga aka gị na aka na ndụ a. The blind man, ihe o ji aka abụ, ekpuru m ishi ma o mere mmee gị n'ụzọ. Nwaanyị Samaria, ihe o ji aka awụ, ahụla m onye gwara m otu m mere gịnị, otu m. Ka ọ ghara ịwụ ihe niile Chukwu na-eme na ndụ m, abịakwa ntị mmekpọchie m. Ụmụ m na-akwala ọsọ ihe ọma. Ụmụ m na-anakwala mmadụ ihe ha n'ike. Chedekwa ihe John the Baptist gwara ndị mmadụ na Luke chapter 3. Soldiers bịa, gịnị ka anyị ga-eme ọsọ na-anakwala mmadụ ihe n'ike? Be content with your wages. And so on and so forth. Finally, ka ihe ga na-akashi n'obi. Onye nke Igbo, bido na verse 24.
Yes, daddy. John 10, verse 24. Ya mere ndị Juu
nọ gị. Ụmụ m nọ na-ege ntị. Ka bụ ihe ị ga-eji na-achallenge ekwensu. And they believe na ụmụ nwa m ga-adapụ n'aka m. Ọ dị impossible. Ka ihe na-ebu m ishi. Continue nwa m.
Yes, daddy.
All this John chapter 10. Continue.
Yes, daddy. John 10, verse 24. Ya mere ndị Juu nọgidere ya gburugburu, wee sị ya, ị na-akwụba mkpụrụ obi anyị n'elu ruo ole mgbe?
Ụmụ m, ọwụ ọnụ ka ha na-aghọ. Ha dị serious. Ọwụ ọnụ ndị a si ishi arụghị mma. Ndị mmadụ dị egwu. Ka e gosi na o nwere ndị na-abịa chọọchị a, ọ ka ha mara ihe ha ga-ekwu. Chai Chukwu mere mmadụ ebere. Mmadụ bịa ọ na-anwa Chineke kere egene ọnwụnwa. Ụjọ anaghị atọ ha. Nwa m, continue from verse 24.
Yes, daddy. 24. Ya mere ndị Juu nọgidere ya gburugburu, wee sị ya, ị na-akwụba mkpụrụ obi anyị n'elu ruo ole mgbe? Ọ bụrụ na gị onwe gị bụ Kraịst anyị, gwawa anyị. Jizọs zara ha sị, agwara m unu, ma unu adịghị ekwe.
Unu ọnụ na ya. E misuzile opportunity Chukwu mere gịnị? Good. Continue.
Ọrụ nke mụ onwe na-arụ n'aha Nna m, ndị a na-agbara m ama. ma unu onwe unu adịghị ekwe n'ihi na unu adịghị n'ime atụrụ nke m.
Amen. Ụmụ miracles m mere n'ụwa na onwe onye mere. Ana m anọ n'ihu unu jide mmiri. Ndị bidoro ekpere etetere mgbe anyị na-anọ n'eji. Enwere m ike mee mmiri na-ezo from iwe ojii ruo assemblies. But gburugburu ebe anyị nọ mmiri na-ezo, ọ na-eme ka ọ na-eme. Emego m one time I wụga ihe ebe okwute na-multiply. Ebe a sị okwute agwụla m sị gaa gwuo na unu ga-ahụ okwute. Emego m mmiri na-agbapụta n'ala n'ụmụ dị mgbe a na-arụ Hezekiah University. Akpọrọ m gwa m sọpụọ mmiri ahụ, unu wụọ ihe unu na-awụ. Emeela nke nọ nso kọrọ ebe a n'Ọnịcha, agwuo ihe akpara mee ya aze. Unu bịa gwa m bịa kpee ekpere mee ozere. Emere rụọ ụlọ ebe ahụ. You have seen so many miracles. Inweghị agụgọ. Continue, nwa m.
Yes, Daddy. John 10, verse 27. Atụrụ nke m na-anụ olu m.
Bido na 26.
Yes, Daddy, 26. Ma unu onwe unu adịghị ekwe n'ihi na unu adịghị n'ime atụrụ nke m. Atụrụ nke m na-anụ olu m. Mụ onwe m makwara ha, ha na-esokwa m. Mụ onwe m na-enyekwa ha ndụ ebighị ebi. Ha agaghị alakwa n'iyi ma ọlị ruo mgbe.
Unu ọ na-eclaim kwa ya? Ọwụ na-anụ na ha agaghị ala n'iyi, but ha agaghị ala n'iyi ma ọlị. Nothing will happen to them. Ma ndị na-arọ nrọ ọjọọ, don't be afraid. Nothing will happen to you. E nwere ike n'ime nrọ, ọ dịka ihe dadoro m. Mgbe ụfọ ihe nwere ike ịdado m. Onwe ụdị ụgha ndị Igbo. Na na-afọ ịma sọ ọgwụ gide nọ n'okpuru bedi. Amam nọ n'ugwu ụdị akụkọ a. Na o nwere nwando, ọ nọ n'okpuru bedi, ọ nwando, ọ nọ nga ahụ. Ọwụ nwando, ọ agbara. Ọ amosu. Ọ ihe na-astrangle mmadụ, ọ ya na mmadụ si n'ụra fere n'ọnwụ. And ele otu ogide ga-eji nọ n'okpuru bedi, mee nga ịchọ ịkpọ Jizọs, ị gawa ha kpọlie. Ịchọ ịmegharị aka, ị gaghị emegharị lie. Onye gị na dina ga na-akpọ ha aha, ị na-eghewe anya oghe. Ọ Chukwu na-azọ mmadụ. Bedo anya ka ị gara n'ahụ ụra emegwe echi ihe ebile sị good morning. O nweghị ihe mmadụ. And ihe na-enye m confidence, nwa m 27, gụwa.
27. Atụrụ nke m na-anụ olu m, mụ onwe m makwara ha, ha na-esokwa m. Mụ onwe m na-enyekwa ha ndụ ebighị ebi, ha agaghị alakwa n'iyi ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi. Ọ dịghịkwa onye ọbụla ga-anapụ ha n'aka m. Nna m, nke nyeworo m ha, bụ onye ukwu kachasị ihe niile. Ọ dịghịkwa onye ọbụla pụrụ ịnapụ ihe n'aka nna m. 30. Mụ onwe m na nna m bụ otu.
Very good. Mụ onwe m na nna m bụ gịnị?
Otu.
Mụ unu ga-ana, I wish you a very safe journey. Ma ndị nọ Naịjirịa, ma ndị nọ obodo oyibo, adị m 100% sure na anyị na onwe onye ga-anapụ m n'aka m. Because my father would be greatest. As far as me, ebe ọ sọrọ gị nọrọ, ọsọ ma ọ na mmiri, ọ na-anwụ, anywhere, accident ọ na-eme ebe a, ụlọ ọ na-ada ebe a, Chineke maara ụmụ m. And ha agaghị ala n'iyi ma ọlị. Jide this passage. And ihe ga-egosi ebe ibi longuru tobo, ị na-anụ olu m. Atụrụ m na-anụ olu m. Bete olu onye ọbịa, ha agaghị eme gịnị, ha agaghị anụ. Onye nke Bekee guzie from that 37.
Yes, Daddy. Verse 27. Yes, Daddy. Thank you, sir. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give them eternal life, and they shall never perish.
They shall gain it.
Never perish.
I will go and do it to many of you. Maybe going back to your stations today or tomorrow. You can have to not run a room of poor mom. One Bob Lamtore Pokahana, that green field, a bako, my little children bako. If you poke a mom, a room neighbor on your dear against me. A wedding, Iga Habia, Iga Hazokun. And if one me get away, Iga na machine. But I'm on my children. Mpoko ohe ba oya na-enye m confidence. Ebe ọbụla ụmụ m nọrọ, I will always look after them. I will always go after them. Because all women also need him to come in this world. They are my children. Look at the Jesus who put it. Google 25.
Yes, Daddy.
Verse
25. Jesus answered them, I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name, they bear witness to me. But you do not believe because you do not belong to my sheep.
That big green field has to call to her. I back and now they protect her. When I'm hand over to God. Oh yeah, man, I'm not being alone. I don't go from house to house. When we hear Jikoromo no mom spiritually. And my God from house to house. Adam Shaw. Now, mom, only in Quebec, continue.
Yes, Daddy. Verse 27. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give them eternal life, and they shall never perish. And no one shall snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. And no one is able to snatch them out of the Father's hand. I and the Father are one.
Onye were nkume eto onye kere ha. Ehuru mpukuru mmadu. Ndi abunu onu enweghi fear of God. They can say anything. Omumo ye mbi emechi okwu. As long as he be the mark of God, nothing will happen to you. Above law, sorogi nono, that God, we have only one God the Father, one God the Son, one God the Holy Spirit. And I beg one no when we one daddy Hezekiah. Daddy Adi Habo. I'm a matonum. And the Christ in our one say, okay, but then we hear Zunu Geji, but we're not now, Megane, but the chief priest, so when he handled it, and my June. But he had the morning or Guan, and he only June, they were born now. The boom, my yambo, my bem, she, my bem, Nadia. But I don't know, you name me, daddy, here. Oh, my make daddy, he named me, or Joe Christ, so bang and kit. Maka, one is a made all Jesus to the egg. I turn free for to the egg. The blind man, all Jesus to the egg. Name on me, make a breach, make a mistake. Christ, Megan. Drogibia. But you know, to sorrow, no can bear on me. My faith has found a resting place, not in device nor creed. I trust I, the living one, his wound for me shall plead.
We know
Father.
Thank you, my Lord.
Tabanka Tabo 1:26. And me kuru mogenina ne kutereng. Ebebo the greatest the nederoma. Where obara Christ kucherema. Ogari mwenye ojo obulaga dakwasiha. Naha Jesus. And you know, not your John Candy for a house. Nam, where I can go out a hope. God, God, he also a name, no why. He gave Jack and nature. Thank you, Father. In Jesus' name.
Amen.
Bono me panyo mum.
Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art.